Mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije aho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mbibutse ko Ijwi rya Amerika muryumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 aho ni mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice 3 no kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kutugeraho mukoresheje email yacu ni radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu VOA. Site yacu ya internet ni www.radioyacuvoa.com. Mukanyaro ni ikiganiro muri isanga aho tuza kugaruka ku kibazo cy'ibiyobyabwenge, ikibazo kiremereye nk'uko namwe habenshi muri mwe twari kumwe mu kiganiro giheruka mwabidutangarije. Umutumirwa wacu rero uyu munsi araza kudufasha gusobanukirwa n'iki kibazo n'ingaruka mbi zacyo ku bantu b'igitsina gore muri rusange. Muri isanga mwese.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Murisanga mwese kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Numwanya rero w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Eugenia Mukankusa no muri studio ya Karindwi. Nongere mbahikaze mwese kuri radio yanyu. Nkuko twakunze kubibabwira, ikiganiro muri isanga cyo kwa gatanu numwanya twifuje guha abagore, abakenyezi, abakobwa cyangwa se abigeme, nabo ngo basangire ibitekerezo, baganire ku bintu bitandukanye bireba imibereho yabo. Kugeza ubu ariko habitabiriye iki kiganiro ndetse n'ibindi biganiro tubagezaho buri munsi muri rusange usanga ari abantu b'igitsina gabo. Nakongera gushishikariza bagenzi bacu, bakuru bacu, barumuna bacu, bashiki bacu, abana bacu kwitabira ibiganiro ntibakiheze. Uyu munsi rero nk'uko nari mbivuze mu kanya dutangira ikiganiro muri isanga kiribanda ku biyobyabwenge, ariko hanini tuvuga ku gitsina gore, tureba by'umwihariko uko iki kibazo gihagaze n'ingaruka kibagiraho, tunarebe uko byakemuka ndetse n'ingamba zaba zarafashwe kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti mu Rwanda. Turaza rero kubaha umwanya nk'uko bisanzwe, namwe mutangiye ibitekerezo cyangwa se mubaze ibibazo. Mbibutse telefone muduhamagaraho ni 202-441-9931. Birumvikana no kubanza akamenyetso ko guteranya 202-441-9931. Nabatindiye rero, reka twakire umutumirwa wacu. Ni Claire Nancy Misago, n'umuyobozi ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe ku rwego rw'ibanze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, ni ubuzima bwo mu mutwe muri rusange ni mu Rwanda. Ubwo rero twakire umutumirwa wacu, Claire Nancy Misago, muraho murakomeye. Mbahaye ikaze ku Ijwi rya Amerika kandi mbashimira n'uyu mwanya mwaduhaye. Nkaba nagira ngo mu gutangira mwe mwatubwira uko iki kibazo cy'ibiyobyabwenge cyifashe mu Rwanda muri iki gihe muri make, cyane cyane kugira ngo abatarabashije gukurikira ikiganiro cy'ubushize nabo bamenye uko iki kibazo gihagaze. Ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu Rwanda cyifashe gute?
Murakoze. Ikibazo cy'ibiyobyabwenge muri rusange ndetse no mu Rwanda n'ahandi hose, ikibazo cyubarije urubyiruko hanini. Urubyiruko cyane cyane urubyiruko ruri hagati y'imyaka 11 n'imyaka 25. Kandi icyo kibazo cy'ibiyobyabwenge kirimo kiragaragara cyane mu rubyiruko rwiga n'urutiga. ariko byagera kuba bibasiwe cyane n'ububaka bwo gukoresha ibiyobyabwenge tukabibona cyane mu rubyiruko rukiri ruto. Navuga ko bakaba barageza kuko mu Rwanda dusa naho icyiciro cy'urubyiruko bwiza ko amategeko abivuga bigeza mu myaka 35 ariko bibasiwe cyane n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'ububaka mu gukoresha ibiyobyabwenge nk'inzoga n'itabi n'ibindi ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 11 n'imyaka 25 ari nabo dufite bibasiwe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ari nabo cyane cyane ingamba zirimo zirasa naho zerekezaho cyane kugira ngo turinde kandi dukomeze kwirakwiza n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge muri icyo cyiciro.
Muravuga ko abakiri bato cyane abo bari hagati y'imyaka 11 na 25 bibasiwe cyane n'iki kibazo cy'ibiyobyabwenge, by'umwihariko nk'uko nari bivuze dutangira ikiganiro cyo kuwa gatanu tugiharira abagore cyangwa se abakobwa abakenyezi, nagira ngo utubwire uko iki kibazo cy'ibiyobyabwenge cyaba cyifashe by'umwihariko mu bantu b'igitsina gore.
Yego, urakoze. Kimwe kibazo cyiza ariko nta bushakashatsi bwakozwe bwihariye ku gitsina gore, ariko ndagira ngo nse naho ngusubiriramo amateka y'u Rwanda asa naho yihariye afite n'uko yagiye agaragaza ibibazo by'abagore n'abategarugori abakobwa n'abagore. Ni ukuvuga ngo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 habaye ihungabana rikabije, ihungabana cyo bita turoma mu magambo amenyerewe gukoreshwa. Iyo turoma rero yagaragaye ntabwo yagaragaye yonyine, hari ibibazo byagiye bishamikiraho muri iryo hungabana bikomeye cyane nko gukoresha ibiyobyabwenge. Ubushakashatsi bwakozwe ku kibazo cy'ihungabana muri rusange mu gihugu cy'u Rwanda bwagaragaje ko abantu 26% ku ijana bafite ikibazo cy'ibiyobyabwenge, 17 muri bo bafite ikibazo cy'ugukoresha ibiyobyabwenge. Cyane cyane igitsina gore nicyo kibasiwe 60% n'ihungabana riri mu Rwanda ryagaragaye ku gitsina gore, akaba ari naho ibyo biyobyabwenge kubwira byaje bigaragara nk'aho bishamikiye kuri iryo hungabana ryagaragaye nyuma ya Jenoside nk'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi.
Iki ni ikibazo kiremereye nk'uko ubivuga, niba 60% by'abagore bahuye n'ihungabana bashobora no guhura n'ibibazo byo gukoresha ibiyobyabwenge. Najya ngo mutubwire muri make nk'ingaruka zihariye nyine mwabonye kuri aba bantu b'igitsina gore.
Ingaruka zikomeye cyane iryo hungabana navuga rishamikiweho no gukoresha ibiyobyabwenge ku gitsina gore, ingaruka ni ku buzima, cyane cyane ku buzima bwabo. Abenshi bahuye n'ibibazo by'ubuzima, uburwayi bundi bufatikanyije no gukoresha ikiyobyabwenge runaka, hakazamo na depression isa naho iri ku rwego rwo hejuru nayo nko gukoresha ibiyobyabwenge. Ikindi hagaragaramo kutiyitaho, kutikunda, kutabasha kurera abana, kutabasha gusubira kujya mu murongo w'abandi bakigunga, byinshi cyane bisa naho bishamikiye kuri cya kiyobyabwenge runaka cyangwa kuri ka gahinda gakabije gatuma havemo hari abagerageza gufata ikiyobyabwenge kugira ngo asinzire cyangwa kugira ngo abashe gukomeza ubuzima nk'uko undi wese abukomeza. Ugasanga cya kiyobyabwenge yagifashe impamvu yo kugira ngo abashe gukomeza ubuzima, abashe kubaho atibutse cyangwa adasubiye mu byamuhungabanije. Izindi ngaruka zisa naho zagaragaye cyane kuri abo icyo cyiciro ni ingaruka ku buzima muri rusange. Ikiyobyabwenge ntabwo gisa naho kijyanye yarakifashe kugira ngo abanze asubize ku bibazo by'ibanze byo gusinzira n'ibindi no kudahangana n'agahinda kari gakabije, ariko harazamo ingaruka zose z'ibiyobyabwenge zo gufata ibiyobyabwenge ku buzima ku mibanire yenu n'abandi kurera abana biranga abari bakibafite ikindi kandi ubukene na violence amakimbirane mu miryango wari ugifite urugo akaba arasenya urugo rwe afite abana ntabashe kubarera ubudinjiye kuko ntabwo wabona iyo gukoresha mu buryo bw'ibyabwenge ngo ubone nayo gutunga urugo ibibazo byose harimo no kwiyanga gukabije cyane no kutifata neza yica mu ngeso mbi nk'ubusambanyi bwateganyijwe n'ibindi burwayi bazamo n'ubwandu bwa sida n'ibindi bibazo byerekeranye n'ubuzima n'imibereho ya buri munsi.
Ibibazo mutubwiye ni byinshi by'ingaruka ku ikoreshwa ry'ibi biyobyabwenge. Noneho muri makeya ni nk'izihe ngamba zafashwe cyane cyane mu gufasha abakobwa cyangwa se abagore bakoresha ibyo biyobyabwenge kugira ngo babe babihagarika ubuzima bwabo bube bwarushaho kuba bwiza ugereranije n'uko byifashe ubu ngubu?
Ingamba zafashwe nk'uko mwamize mu kiganiro cy'ubushize nta ngamba zihariye zafashwe ku gitsina gore gusa kuko ikibazo gukoresha ibiyobyabwenge gisa naho cyari cyugarije urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange. Ingamba zafashwe rero kugira ngo dutangire zafashwe muri rusange ariko ndabwira iz'ingenzi zisa naho zihariye ku gitsina gore twanakwibandaho muri aka kanya zagiye zikora ku byiciro bidasanzwe nk'abana n'abagore. Ni ukuvuga ngo icya mbere ingamba ikomeye kwari ukuzamura imyumvire kuri iki kibazo. Nashimishijwe no gutangira ikiganiro wavuze ko ari ikiganiro kibe mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imico yo muri ibi bihugu byacu Burundi n'u Rwanda isa naho itabuzaga imyumvire n'icyo dutekereza nko ku nzoga ari nacyo kiyobyabwenge cya mbere cyagaragaye mu bushakashatsi ikoreshwa kuri 5% ni ukuvuga ngo kunywa inzoga ntabwo byigeze bigaragara nk'ikibujijwe mu muco w'ibihugu byacu ku buryo n'umubyeyi iyo yigisha umwana cyangwa imico itozwa mu rugo rw'Abarundi n'Abanyarwanda imico itabuza kunywa inzoga igitsina gore. Icyo rero nicyo twahereyeho kugira ngo duhindure imyumvire yo gukoresha inzoga n'ibindi biyobyabwenge byangiza ubuzima bikangiza n'umuryango muri rusange. Tugenda tugaragaza ibibi byo gukoresha ibiyobyabwenge, ibibi byo gukoresha, ibibi ku mubyeyi by'umwihariko, ibibi ku bana rera, ibibi by'uwo muco usa naho tutigeze tuza ngo tubereke n'ingaruka zabyo ariko uno munsi bikaba bisa naho bigiye kugenda bitozwa abana nkaho ari akamenyero. Aha wenda ntararangiza hari icyo mu Rwanda dusa naho by'umwihariko twashyizemo imbaraga mu kwigisha imiryango mu biganiro biba mu midugudu mu gihe cy'umuganda tukabigisha hari icyo twita mu kagoroba k'ababyeyi kashyizweho by'umwihariko na minisiteri ishinzwe umuryango kugira ngo abantu bajye bagira aho bahurira baganire ku bibazo biri mu miryango bongere bibukiranye ububi bwo gukoresha ibiyobyabwenge n'ibyiza byo kurera umwana mu muco utamukangurira kunywa ikiyobyabwenge ahubwo umukangurira gukora cyane no kwiga cyane 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 ku bana b'abakobwa hanazamuwe indi ngamba ikomeye cyane yo kubashyira mu ishuri kuko umwana yize akigishwa akiri muto abona igihe yigishwa ku buryo azamuka azi ubwiza bwo gukora cyane no gutera imbere akagabanya n'umwanya wo kujya mu byo nakwita ngo peer pressure nakwita ngo ni akazu cyangwa ni agakungu kamujyana ku rubyiruko kamujyana mu gukoresha ibiyobyabwenge kanabakangurira directly cyangwa indirectly gukoresha ikiyobyabwenge runaka inzoga za kono n'ibindi bikoreshwa mu Rwanda bikiriritse utuyoga tuhendutse urubyiruko rukoresha ariko bakagenda babyigisha buhoro buhoro ariko byagaragaye ko iyo abana bagiye kwiga hakiri kare b'abakobwa bakabona ibyo bahugiramo by'umumaro bagabanya bya bindi bitabafitiye umumaro kandi bikabazamura bwa bukene butuma biroha mu busambanyi n'ibindi biyobyabwenge bitabafitiye umumaro bikanabangiza bakabitsinda kandi bakanabiganiraho bakumva n'ububi bwabyo.
Uko bivuze koko ni igitekerezo cyangwa se ingamba ikomeye kuba abana b'abakobwa bafite uburenganzira bungana n'ubw'abasaza babo mu byerekeranye no kujya mu mashuri, ko hari ibihugu bimwe na bimwe usanga nta gaciro baha ishuri ry'umukobwa. Reka noneho nk'uko iki kiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika, tujye ku murongo wa telefone tubanze twakira uwa mbere. Alphonse, uranyumva?
Ndakumva neza.
Urahagana he?
Ndi Kigali i Kanombe.
Nagira ngo noneho ngo uhe umwanya utange igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo waba ufitiye umutumirwa wacu.
Mu by'ukuri umutumirwa namusuje, numvise hari ibyo yakomojeho ngo ku kagoroba k'ababyeyi. Nabishimye, nibyo koko akagoroba k'ababyeyi karahari, ariko ntago kari kugenda nyine gaca ibyo by'ibiyobyabwenge ku gitsina gore nicyo bibanzeho. Twamushimye no kwiyosanga mu nyamatsiko mwazanye mwibanze ku gitsina gore, ariko ahanini ukuntu ndi kubibona biri guhera kuno ku mashuri, cyane cyane niho ibiyobyabwenge birimo biragaragara. Ariko hari cyo ndi nshaka kumubaza. Ese ubu ngubu barabona koko bizacika burundu ibiyobyabwenge ku gitsina gore? Dore ntago nuko nyine bitari cyane, ariko nyine birahari, bigenda bizamuka ntago bigabanuka. Se abona bizacika neza bikarambika burundu? Icyo ni cyo kibazo namubazaga.
Mbere y'uko ugenda Alphonse, uravuga ko ibiyobyabwenge biboneka bihera ku mashuri, ayo mashuri uvuga n'ayo mu kihe cyiciro, aho waba warabibonye? Mu mashuri abanza birahari cyangwa ni mu mashuri yisumbuye?
Ano mashuri yisumbuye ahanini niho akunda kuboneka, bikunda kuboneka cyane. Ayangaya akunda kurara kuko abeshi abayobozi b'ibigo ntago bakunda kubyitaho cyane. Ngiye nturanye n'ikigo, ariko akenshi njye nkunda kubibona ku bahungu kuko akenshi nibo dukunda guhura. Niho bikunda kugaragara cyane. Ariko hari n'ukuntu ababyeyi badakunda kugira kwita ku bana cyane, ugasanga mu gitondo abyuka yigira mu kazi ntazi umwana uko bimeze, ku ishuri naho ntabazi ukuntu bimeze. Mbese nyine byose abiharira umurezi n'umwarimu, ugasanga nyine n'ababyeyi nabo barabigiramo uruhare. Ako kagoro bakababyeyi nako ntakiteho ngo akajyemo, ukumva nyine we yigize nyine ntibinde barabiharira abandi, kandi mu by'ukuri umwana bamufatanyije n'abandi kugira ngo nyine bamurere akorane uburere bwiza. Mihanzi uzasanga nyine ikina gore bamwe batwaye inda zitateguwe bitewe n'ibyo biyobyabwenge bishoyemo. Ese buriya hari izindi ngamba nshya bari gufata?
Urakoze cyane Alphonse. Reka mbere yuko twakira undi nawe uri ku murongo wa telefone, reka mbanze mpa umwanya Nancy habanze asubize Alphonse ku byerekeranye n'izo ngamba zaba zirimo gufatwa. Nancy, munsubize Alphonse.
Ku bibazo Alphonse abajije ibibazo byiza cyane. Akagoroba k'ababyeyi ni imwe mu ngamba yafashwe na Minisiteri y'Umuryango, ariko hanini no kugira ngo twongereze ibihe ababyeyi. Alo,
turakumva. Ngiye kubwira abo ku buhanga bw'ibyuma bahagari ku
muriroana bongere baganire ku bya bibazo byo mu miryango bituma uno mwana ashobora gusohoka mu rugo akagenda yahuza ibiyobyabwenge kuko yaburiye amahoro mu rugo aho ataha. Ibyo byose rero twasanze
icyo nakwita nk'ifatizo ryabyo bituruka mu miryango n'uburere abana bahavana. Iyo ngamba rero imaze umwaka wa kabiri. Icyo gikorwa cy'akagoroba k'ababyeyi giye ku mwaka wa kabiri. Ni ukuvuga ngo turakomeza, twaratangiye, hari aho bikora neza, hari aho bitaragira imbaraga, ariko na n'ubuyobozi bw'ibanze n'ubuyobozi butandukanye burabizi ko ariho ari aho navuga ngo niho ruzingiye n'ikibazo kiri. Turakomeza gushyiramo imbaraga, tuzi neza ko hamwe no gufatanya n'imiryango, hamwe no gufatanya n'abaturage n'ababyeyi izagenda bihabwa imbaraga. Turabizi ko hari aho bitaragira imbaraga, bitaranagenda neza, ariko ni kimwe mu bizafasha ababyeyi kubegera no kubaganiriza no kongera kubigisha, ko hari n'ababikora batazi ko ari ikibazo harimo n'ubujiji.
Bakamenyana n'ayo mafaranga abana bakoresha, bashobora kuba hari abana ngo bajye babeshya ababyeyi bakababwira ko bakeneye ibikoresho by'ishuri runaka, ariko yenda bakajya kuyakoresha muri ibyo ngibyo, umubyeyi byibura akamenya n'icyo amafaranga yatanze arimo gukora.
Yego. Akaganira na mugenzi we akanamubwira n'ubwo nakwita ngo amayeri cyangwa ubwo bukoryo bwose abana bakoresha kugira ngo bajye mu biyobyabwenge. Ababyeyi iyo bahuriye hamwe bagenda basa naho babyumva kimwe, bagashyiraho n'ingamba mu rugo, buri wese akamenya icyo akora.
Ye, twakire na Genose, turi kumwe.
Yego. Ari ikibazo twabanza tukarangiza kumusubiza Alphonse.
Okay.
Alphonse yari kindi yabajije ngo cy'amashuri, amashuri arara cyane, abana bikigaragara ko harimwo ibiyobyabwenge byinshi. Ikibazo cy'amashuri arimo ibiyobyabwenge, hari ingamba yafashwe na Minisiteri y'Uburezi, ari nayo iri kumwe n'izindi minisiteri, hari urugaga rwa minisiteri zitandukanye bashyizweho n'iteka rya Minisitiri w'Intebe rikubiyemo za minisiteri zose zibifitemo uruhare, ari naho Minisiteri y'Uburezi ifitemo uruhare rukomeye rwo gushyiraho krebe mu bigo by'amashuri, muri buri kigo cy'amashuri, yo kurwanya no gukumira ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge twifatanyije na Polisi Nasiyonali y'u Rwanda. Aba ngaba rero bashinzwe kureba ikoreshwa n'ikwirakwizwa ibiyobyabwenge mu mashuri, ari naho izi krebe zikora kugira ngo zigishe buri munsi. Abarimu barangije kwigishwa uyu mwaka ushize kugira ngo bamenye ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge biri mu bigo by'amashuri, kugira ngo atangire n'ingamba yo guhana hakurikijwe ibiyobyabwenge bikwirakwizwa mu rubyiruko, binagaragara mu bigo by'amashuri bitandukanye, ariho hazafatwa n'ingamba zikomeye kugira ngo hatangire kubaho n'ibihano bikomeye by'abantu bakuru gukoresha ibiyobyabwenge. Icyo rero namubwira Alphonse ko nta mpungenge, kuko Polisi na Minisiteri y'Uburezi birimo, kandi sinakubwira ngo bizacika nta bushakashatsi turakora, ariko nemeranwa n'urwo rugaga rwashyizeho kugeza ku mudugudu ko uzakora ibishoboka byose, kuko biri mu ngamba kandi biri mu mihigo y'abayobozi kugeza ku muyobozi w'umudugudu, kurwanya ikwirakwizwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, cyane cyane mu bigo by'amashuri.
Mwese mukoreye hamwe, buri wese agashyiraho ake, birashoboka, nta kidashoboka.
Birashoboka.
Noneho reka duhe umwanya Genosi. Mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Yego. Urahagana hehe?
Ni Muhanga.
Ni Muhanga. Mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mbere na mbere nashaka kumenya uwo muyobozi mwavuze ko akora muri RBC, akora muri heshami, kugira ngo tubone uko tumubaza neza.
Ni umuyobozi ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe ku rwego rw'ibanze muri icyo kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC.
Ni byiza, turamushimiye. Ndumva ibibazo byanjye ari bubinshije. Ubundi nibyo koko turabashimiye iki kiganiro mwashyizeho, nubwo ari umwihariko w'abari n'abasigarugori.
Kubera ko ari kuwa gatanu, ariko ntibibujije ko tuvuga ku bibazo byose.
Ndabizi ko kuwa gatanu umwanya muharira abari n'abategarugori, cyane cyane ku buzima bwabo. Ubundi urumva, ubundi iyo ujya kuvura indwara uramanza ukayimenya, ntabwo wavura indwara utayizi. no kuvuga ngo ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ntandikireho gato haba mu rubyiruko rw'abahungu n'urw'abakobwa cyangwa abagore n'abagore n'abagabo hari impamvu nyinshi zibitera wenda naguha nka kategorizi eshatu z'abantu banywa ibiyobyabwenge n'iki bibatera. N'urugero urabona nk'iki kibazo cyadutse cy'abana baterwa inda z'indaro, abana bava iwabo mu rugo bakatorongera kubera ibindi bibazo by'ubuzima. Abo abenshi muri bo usanga baragiye muri iyo mu rugo buryo bwo kwenda gufata ibiyobyabwenge, cyangwa hari n'ababikoreshwa n'iterambere kuko babibona ku mateleviziyo bikoreshwa n'abanyamahanga twabitekereza ko ari nk'iterambere. Ariko iyo urebye usanga akenshi urabona aba bana bari kubyara inda z'indaro mu mashuri, akenshi imiryango yabo irabirukana, abenshi ikabita bagatoroka, abenshi bakagira ipfunwe ryo kujya mu miryango yabo kubera ayo madamu. Ubwo rero udashoboye kugira agira mu kintu cyo kwiheba. Kwiheba rero nk'iyo asohotse avuye iyo ku cyaro avuka cyangwa ku ishuri akajya nko mu mijyi, niho asanga abandi bagenzi be babimazemo igihe, niho babyigira abenshi. Kuko sinzi ko nubwo atavuze ko baba barakoze wenda ubushakashatsi bugaragaza umubare ukungana, ariko ukoze simasiyo wasanga abenshi bakoresha ibyo biyobyabwenge n'abana b'abakobwa baragiye bahura n'ibyo bibazo byo kujyamada cyangwa se kureka amashuri mu buryo cyangwa ubundi cyangwa icinywa zabo, ugasanga abo basanga mu mijyi nibo babigishije izo ngeso. Kuko ukoze ijanisha ntabwo ikigero kinini cyaba igitsina gore bafata ibiyobyabwenge, akenshi ni abahungu. Kandi n'abahungu abenshi urabona basigaye bavuga ko hari ikibazo cy'ubushomeri, abenshi arareba nararangije nta kazi afite, ubuzima bukamucanga, akumva ko uburuhukiro ari ugufata ibiyobyabwenge, ari ugufata ibiyobyabwenge kugira ngo wenda yumve ko, kuko umuntu ufata ibiyobyabwenge abifatamo nko kuba ari bwo buruhukiro bw'ibibazo bye, abifatamo nk'uko ari byo ibisubizo by'ibibazo bye. Kuko nicyo kintu kijya mu bwonko bwe, nta n'ibiyobyabwenge ngo ahage, nta n'ibiyobyabwenge ngo abyibuhe, ahubwo nkaba mu bibazo umuntu wo mukorera muri RBC bashobora kumanza gushaka impamvu zituma urwo rubyiruko yaba ari ku ruhande rw'abahungu n'abagabo cyangwa se n'abakobwa n'abagore, impamvu zituma banywa ibyo biyobyabwenge. Njye nicyo kintu gituma mbona cyazatuma gukuraho ibiyobyabwenge byagabanuka. Nduzi ko batabica byose ngo bishoboke, kuko ejo bundi nyakubahwa perezida wa repubulika ndabyibuka mu nama y'umushyikirano icyo kibazo yarakivuze rwose, kandi koko biragaragara aho akivugiye hamaze kugaragara ko kiri kugira umusaruro ariko nta nubwo abo ngabo bari bakwiye kuzajya bakorera ku jisho, nabo bari bakwiye kubikora bakajya babikora batamanje guturuka kure cyane, kuko aba ari ibintu bibangamiye igihugu n'ubuzima n'abanyagihugu bose. Kumva ikintu cyakagombye gukorwa ni ukureba impamvu ituma abo bantu banywa ibiyobyabwenge, akaba ari bamanza n'abo bandi ntabwo ibyo biyobyabwenge bazabifata. Ndumva ariko navuga kuri ibyo bintu.
Urakoze rwose Genose. Icyo ushaka kuvuga ni ukuvuga ni wagereranyije n'indwara, urashaka kuvuga ko aho kuvura ibimenyetso by'indwara bagomba gushaka icyayiteye hanyuma bakayivura bayiturutse mu mizi, aribwo wumva ibiyobyabwenge bishobora kuba byacika.
Yego, arakantu nongeye kongeraho gatoya
kugira ngo utaze guha umwanya n'abandi.
Ariko Jene, urabona njye nshobora no kuguha ubuhamya bw'iguhamagaye kubivuga ntacyo bitwaye, kuko n'Uwiteka bireba. Ibiyobyabwenge narabikoresheje kandi igihe kitari gito, ariko kubw'imbaraga z'Imana nza kubireka nari mbikoresheje imyaka igera ku 10 ariko ubunje kumara hafi imyaka igera muri 5 kandi ntacyo bintwaye na kimwe ariko umuntu umwe biyobyabwenge aba n'ubuzima aba ari guhungira none ni ukuvuga ngo situasiyo aba ari gusuwesinga yumva ko ibiyobyabwenge aricyo gisubizo ibibazo
n'umutumirwa wacu ubusize yarabitubwiye n'ubu twongeye kubivuga cyane cyane kuri bariya bakobwa cyangwa se abagore bahuye n'ihungabana nyuma ya jenoside ko ni nk'ubuhungiro nk'uko uri mu bivuga
buriya uzengurukije mikoro nk'ikigali mu mijyi aho abo bakobwa babinywa twe turababona turahita buriya kubwira amateke usanga ari uguhungira ibibazo bye n'ibyo biyobyabwenge ni gute ibyo bibazo abo bantu bari guhungira mu biyobyabwenge byahava ni gute
urakoze cyane ubwo tuzareba nawe umwanya tuguhe akanya uganirire abakunzi b'ijwi rya Amerika yenda wabahawe uburyo bwo kugira ngo bave mu biyobyabwenge nk'uko nawe wabashije kubigeraho
byose ni no gusenga ariko Imana
ndagushimiye cyane Nancy nagira ngo mugire icyo muvuga kuri iki gitekerezo cyangwa se uburyo Jenoside abona ikibazo cy'ibiyobyabwenge
yego arakoze cyane ibyo avuze nibyo ntacyo bitekeryongeraho nabyo twakomejeho tugitangira tuvuga ko umuntu akoresha ikiyobyabwenge ahanini hari impamvu nyamukuru iri inyuma nk'ikibazo niyo tujya kumufasha niyo dushyiraho izo ngamba zose nakubwiye zo kwegera imiryango n'iki ni uko tuba tureba n'ubushakashatsi bwakozwe bwaragaragaje ko ibyo nakwita risk factors ziba ziri inyuma navuga ko ari nk'imbarutso zo gukoresha ibiyobyabwenge mu rubyiruko ni ukuvuga ngo haba harimo ibibazo bitandukanye byaba ari ibibazo by'amakimbirane mu miryango byaba ari ibibazo by'ubukene byaba ari ibibazo by'ingaruka za jenoside nakubwiye ku bantu kuba umuntu yigunze ari wenyine nta muryango akigira adasinzira yihebye ahubwo agashakira ikibazo mu nzira imusenya kurusha uko imwubaka ni nacyo twigisha abantu ko izo aya matwara navuga yo kwiroha mu biyobyabwenge atari igisubizo ahubwo nk'uko abivuze ari igisubizo cyisa cy'ubwiyahuzi biterwa no kwiheba no kwigunga no kwihugiraho no kwizenguruka umuntu yabuze icyo akora ahubwo agakoresha ibiyobyabwenge kugira ngo abashe gusinzira abashe kwakira ibirimo kumubaho
reka twakire noneho na Louis Michel uranyumva Louis Michel
ndakumva
urakoze cyane kuba watwihanganiye komera ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego nshuti rwose ndabakunda cyane nkunda ibiri bya Amerika
natwe turabakunda
noneho afaza ngiye nshuti turi kumwe nshuti
turakumva rwose nyarutsa kugira ngo tubone uko duha umwanya n'abandi
kabisa reka tubaze umutumirire
arakumva
uriya mutumirwa umutumirwa uraho wanshuti we mutumirwa uraho
Nancy musubize
uraho neza
yee komeza Louis Michel
urakoze cyane akoze ngiye nfite turi kumwe
turakumva nyarutsa
vuba nize polisi yacu polisi yacu yafata umudamu ku Gisenyi ngo utwite agenda ahambiriye gutya yerekana ko atwite ariko afite ibintu by'ibiyobyabwenge bya bindi by'urumuzi n'ibiki byose turi kumwe mutumirwa icyo ni icya mbere icya kabiri abadamu rwose ngiye nemera abadamu ndabakunda hambere hari n'umudamu wo kugera ku ijwi rya Amerika avuga ngo abadamu rwose ngiye cyane aravuga ngo ni umfayisi ngiye nemera abadamu ijana ku ijana ntiwambwiye n'umudamu ariko noneho rero abo badamu ni bo bazengeye ibiyobyabwenge uwo mudamu yafashwe umupolisi aramufashe asanga afite urumogi yambiye mu nda gutya
yambaye mu nda yaravusaga kuvuga yaratwite cyangwa yari ihambiriye urumogi agaragara nk'utwite
no yafite urumogi mu nda yaruhambiriye gutya mu nda yaye kana katwite kandi harimo urumogi
None ikibazo ubaza
abishye rwose nabo mbeshya
yee polisi yaramufashe yihambiriye urumogi none urashaka kubaza ikibazo giteye gute
abishye rwose kujyana ava muri Congo mama rwose mbizi ukuri abadamu mwebwe rwose wakora iki kugira ngo ibyo bintu bajya mu Bugande bakazana intuzo bakazana biriya biyoga tukemera wakora iki kugira ngo ibyo bintu bihagarare n'abadamu nabo ko babikora bamuva
cyane urakoze Rwimishere Nancy Rwimishere ibyo arimo avuga ndumva ari ibiyobyabwenge cyangwa inzoga cyangwa se n'ibyo biyobyabwenge bindi nk'uwo mudamu yihambiriyeho akarinda afatwa na polisi yasaga n'ugaragaza ko atwite nibyo byambukiranye umupaka hari ingamba zafashwe icyo kibazo cyo bakirwanya gute
yego asante ikibazo cy'ibiyobyabwenge icyo nakita nagifata mu cyiciro cy'ibibazo bikwirakwizwa by'ibiyobyabwenge mu gihugu hari ingamba rero zafashwe ku rwego rwa polisi y'igihugu ndagira ngo nkubwire ko buri munsi haba hari umuntu cyangwa abantu bafatiwe ku mipaka hirya no hino y'abinjiza ibiyobyabwenge navuga ko n'izo sitarategi cyangwa izo ngamba leta ifata kugira ngo igabanye ikoreshwa n'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge hirya abandi biga iyindi migambi navuga ko ari imirisha yo kugira iyindi mica yo kugira ngo binjize ikindi
amayeri
ariko ndagira ngo mubwire Rwimishere nta mpungenge dufite kuko iyo migambi yose polisi y'u Rwanda igenda iyimenya buri munsi na mbere y'uko babikoresha bakaba babimenye kuko ku mipaka yose abo bantu barafatwa buri munsi kandi niba hinjiye ikiro baba bafashe ibiro 9 bisigaye wenda kimwe ntigifatwa ariko ejo bikongera bigafatwa nta mpungenge rero kandi niba muzi politike y'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge ku isi yose ntabwo ari mu Rwanda gusa igitsina gore abantu umuntu atatekereza nibo bakoreshwa ni ukuvuga ngo umubyeyi utwite ko bazi ko uwo muntu buri wese aramwubaha birababaje cyane no kuba bafitemo abantu nakwita ko ari abantu bafite imbaraga nke muri sosiyete gusa ntabwo ari umugore utwite harimo abana bato abana bajya kwiga muri primaire na materineri bakamushyira
mu gasanduku
nk'aho harimo amakaye bashyizemo ibiyobyabwenge bakamwambika pampese harimo ibiyobyabwenge nibyo n'amayeri bagenda biga ariko aravumburwa nicyo cyiza dufite tunashima Imana ku bihugu nk'u Rwanda ko bakomeza kubifata kandi biganatera ubwoba kuko bahanwa hari itegeko ribihana mu Rwanda n'abandi babitekereza nk'ubyubahwe
Genosi yarabikomojeho mu kanya avuga ngo hari ibi bitera ibyo biyobyabwenge bikoreshwa ry'ibyo biyobyabwenge yitaga ko yavuga nk'iterambere ahereye ku mateleviziyo ibyo koko bikunze kugenda biboneka no ku mateleviziyo aho usanga abantu babikoresha nyine umugore akigira nk'aho atwite yabishyize mu yabyambaye mu nda ukabona yabyambitse umwana mu rubindo ya mubinze ugasanga hari amayeri menshi nyine nkuko ubivuze ariko ikiza nyine nuko n'abashinzwe umutekano nabo bagenda bavumbura ayo mayeri yose twakire na Jean Damascene turi kumwe Jean Damascene ngiye urahagana hehe
mu karere ka Rulindo majyaruguru
yee aho mu majyaruguru mwiriwe neza nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndabashimiye kuba nkubanje kumukira
turagushimiye nawe kuba wafashe umwanya wo kumva Radio Ijwi rya Amerika.
Ndabakurikira cyane
murakoze. Bongera ijwi.
Twebwe duhura n'abaturage kenshi usanga tuganira kuri icyo kintu, ariko wanareba ntawaze kuvuga iby'umugoroba w'ababyeyi abiganiraho, tuvuga ku Rwanda rw'ejo mbili, ariko ugasanga ahanini biterwa hari n'amajyambere agenda ariho aza era nta mwana w'umukobwa cyangwa se umusaza we washaka kuba yajya mu biyobyabwenge ngo abe yajya kunywa ikiyobyabwenge. Ariko ubwo navuga ngo iterambere riragenda riza, usanga ari ibintu bitangiye kugenda babiyoboka cyane. Igongo ari bukuremo ukayibura, ariko tubaza se yari mubwira ngo ariko ntabwo nifata ingamba ngo avuga ati iki kintu ni igiki, ubu kugira ngo yumve kimubwira we yumve ubundi arakubura ni iki. Rero uwo mushyitsi yavugaga agomba kuba yakomeza kugira ubuvugizi mu bana b'u Rwanda, tubona ikibazo gikomeye kizaba kireke. Noneho anareba n'izi nganda zenga izi nzoga bakagira gutya bakerekana inzoga zemewe ngo ni izizuzura ubuziranenge, ariko nyuma gato gusanga hari izindi nzoga ziri ku ruhande zishobora kuba zatera ingaruka aba bana cyangwa se n'abandi bantu basanzwe. Ubwo rero polisi y'u Rwanda nk'uko idufasha n'ikadukurikiranira kurwanya ibyo bintu, ariko n'umuntu ku gice cye akwiye kwireba akareba ngo ni ibintu mfite n'iyo nyungu.
Niko gusobanukirwa nyine bagasobanukirwa ku bibi by'ibiyobyabwenge.
Kugushishikariza kugira ngo wenda isukari ikora iki ngiki, ukajya kugura iyo bita akajyonjo, kandi uzi ko hari isukari nziza yemewe n'amategeko ukajya kugura ya yindi bita ngo niyo banywa inka mu mazi, wumva atari izindi mbogamizi cyangwa leta ibifite kandi atari imwe yagize umwihariko.
Nibyo bavuga ngo kwigisha ni uguhozaho. Kubwawe Jean Damascene, kubwawe urumva kuba umuntu yakwifashisha urubyiruko muri bya bindi Nancy yatubwiraga by'amaclub y'abanyeshuri kugira ngo bagerageze gusobanurira bagenzi babo babumvisha nyine ububi bw'ibiyobyabwenge, urumva hari akamaro byagira kurusha ari abantu bakuru bababwiye?
Cyane cyane kuko abantu bakuru ntabwo abana bo ntabwo bacyumva ababyeyi yahari, ahubwo nibyo byabivuga byasa naho ari ubuaiiaa ahandi hantu muri kerebe runaka noneho byanagera no mu rugo mu bugeyi bakabibaza ariko babyize n'ahandi babyumva, kuko umwana wose bakamubwira ikintu agasa naho rwose ntabwo aguha agasiuka
ntabwo
nk'umuntu umuhannye yaba umubyeyi w'ubu ntabwo asigira umwana ngo amwumve. Ibi niba nabyita iterambere turimo kuganamo, ariko ubwo nari turimo kugenda bihinduka.
Ubwo ryaba ritujyana imbere cyangwa ryaba ritujyana inyuma?
Ryaba ritujyana inyuma, kuba utumva umubyeyi ujya guhana wowe ugashaka kugira ngo ukore ibyawe wumva bikojemo, ryaba ririmo kutugana ahubwo nibakomeze bigishe cyane kugira ngo begere abo bantu babyumve neza kurusha uko bo babyifatiraho umwanzuro.
Urakoze rwose Nancy, murabivugaho iki?
Yego, uwo mubyeyi nk'uko urabivuze neza. Ndongera mbabwire uruhare rukomeye cyane tugenda tubura muri izi sosiyete zacu, nakwita ko ari sosiyete nyarwanda n'ibihugu by'ibiyaga bigari, ababyeyi basa naho batagifite inshingano nk'izo bari bafite mu kurera abana. Aha nkaba ngira ngo ngaruke ku ruhare rw'uburezi mu muryango kwa buri munyarwanda nk'umubyeyi, umuntu mukuru bagomba kugira kugira ngo twongere tugare indangagaciro barere mu bana b'ubu ngubu mu burezi. Ntabwo navuga ko tubifite inshingano nk'uko byari bimeze kuva na kera. Ibi rero akaba ari nabyo twifuza mu kagoroba k'ababyeyi, ko abantu bongera bagasubirana inshingano ntibabe navuga ngo uterere iyo umubyeyi akakurikira umwana umunsi ku wundi, abona hari igihindutse akongera akamugarura akamusubiza ku murongo. Nubwo bitacyoroshye nibyo kubera amajyambere menshi, ikoranabuhanga n'ibindi bareba, ariko buri mubyeyi yongera atubire ku ruhare rwe mu kurera umwana mu kumubwira za kirazira mu kumubwira indangagaciro ziranga umunyarwanda mu Nyafurika n'ibi bihugu byacu icyo umuntu akora n'icyo adakora icyo avuga n'icyo avuga niyo mpamvu dushyiraho itorero kubatiga bakagira igihe bahurira ahantu bakongera kuganira kuri izi ndangagaciro nyarwanda uburezi tukabanyuza muri izo za krebe zo kurwanya ibiyobyabwenge n'ibindi byaha bishamikiyeho hari icyo bavuze muri Misheri n'undi yavuze gikomeye cyane cyo kubongera abantu bakaganira bakavugana ku bitera ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ingamba mu burezi mu muryango kuko nta demitifiye ntabwo kudemitifiye icyo kintu twavuga ngo twe naho twakwiye kuvugaho kandi ikintu kiyatwikira abana hari ibindi byaha cyane byinshi by'umutekano bishamikiye ku ikoreshwa n'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge navuga nko gukata ku ngufu amakimbirane aba mu miryango iyo ukurikiye ibyo byaha wenda tuzabahuza na polisi nayo muvuga ntibabwire ibyo byaha ko bimeze nk'uko birimo kurwanywa ariko byose dusanga bishamikiye ku ikoreshwa ry'ikiyobyabwenge runaka umubyeyi kugira ngo yubahe gukubita umugore amwice umwana kugira ngo yubahuke gukubita se yamubyaye izo valeri indangagaciro navuga tugenda duta akenshi usanga hariho ikiyobyabwenge runaka umuntu aba yakoresheje gituma atinyuka gukora ibidakorwa ibyo rero nibyo dushaka kongera tukaganiraho mu itorero mu biganiro mu midugudu mu miryango ababyeyi bakaganira n'abana tukagenda tugarura indangagaciro buhoro buhoro kugira ngo amajyambere atabafata umwanya kurusha uko twe tubafashe umwanya tubigisha za kirazira n'ibyo umuntu akora n'ibyo adakora
yereka twibutse abatwumva ko yari radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'ikiganiro muri isanga ikiganiro kwa gatanu twahariye abari abategarugori abakenyezi n'abigeme ubwo rero twongere tutumire abigeme aho muri hose abakenyezi mujye mugira uruhare mu biganiro byanyu umwanya mufite muri sosiyete nyarwanda cyangwa se sosiyete ndundi ni umwanya umuntu atabona icyawugereranya ubwo rero ntimukiheze nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire Paul uranyumva Pascal noneho ubwo Paul atarimo kutwumva Pascal uri hehe
Pascal ndabumva cyane
yego urahagana he
de Kigali mu Rwanda ndashoboza umutumire
ye arakumva ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nagira ngo mbaze ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda bufite bugafatanya n'ibihugu byo muri Afurika kurwanya ibiyobyabwenge icya kabiri nacyo nabaza umudamu unywa ibiyobyabwenge atwite bigira ingaruka yihe ku mwana atwite
yego nibyo bibazo bifite urakoze cyane reka nanse agusubize ibibazo bya Pascal
yabajije ngo polisi y'u Rwanda ifatanye n'ibihugu twegeranye duturanye mu kurwanya ibiyobyabwenge nta makuru mbifitiye ahagije ariko icyo ngicyo ni uko hagiye hurugaga rw'ibihugu bitandukanye mu kurwanya no gukumira ibiyobyabwenge ruyobowe na polisi y'igihugu muri gahunda y'umutekano w'ibi bihugu biri na twita ko bidukikije ariko ibyo biganiro byatangijwe bizakomezwa kuko itegeko rirahari ry'u Rwanda risobanutse rikumira ikwirakwizwa mu gihugu cy'u Rwanda no ku mipaka y'igihugu mu ishyirwa mu bikorwa by'iryo tegeko ahateganyijwe gufungura ibiganiro n'ibi bihugu twegeranye bidukikije kugira ngo hakomeze kuganirwa ku ngamba zo gukumira ikwirakwizwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ibyo nkaba nigira ngo kuva itegeko rihari rizashirwa no mu bikorwa dukomeze tunabirwanya ikibazo cya kabiri abahinge cyiza ingaruka ku mugore utwite ni nyinshi cyane harimo kubyara umwana utuzuye umwana udafite ubwonko bwuzuye ni ukuvuga ngo uwo mwana ntakura neza ntabwo bakura ashobora kuvuka afite ubumuga runaka ashobora kuvuka afite ingingo zituzuye bitewe n'ubwoko bw'ikiyobyabwenge yakoresheje atwite akenshi muri ibi bihugu byacu by'ibiyaga bigari abenshi bakoresha inzoga n'itabi mu gihe batwite icyo gihe umwana avuka afite ibibazo bitandukanye nko kuba atuzuye nko kuba ubwonko hari n'abavuka badafite ubwonko bumeze neza umwana akavuka igihe kitageze cyangwa akagira ingingo zituzuye cyangwa akananirwa kuvuka neza ko nta mbaraga zihagije aba afite cyangwa ntakure neza icyo gihe kenshi na nyina n'umubyeyi umubyara agira ibibazo bikomeye byerekeranye no kubyara n'ibindi bishamikiyeho cyane cyane umwana avuka atuzuye avuka afite ubwonko butuzuye ingingo zituzuye kenshi akaba n'igihe apfa apfira mu sida ntabashe kukura neza
ni ingaruka mbi cyane
ingaruka zikomeye cyane inzoga n'itabi akenshi bikoreshwa ku rugero ruri hejuru cyane ku mugore utwite bigatuma izo ngingo zose mvuze cyane cyane ubwonko bidakura neza nk'uko umwana udafite ikibazo agomba gukura ibihaha ntibifite akaba yanavuka atageze kubera ko yazaharijwe atabashije gukura kubera ikiyobyabwenge runaka nyina yakoresheje atwite
ye ndumva bisobanutse twakire na Novas uranyumva
ariko ndabumva amahoro
n'amahoro urahagana he
ndi Kigali mu Rwanda
yego
zifite intererano bebye ibintu byo kurwanya ibyo nyine ibiyobyabwenge nk'abarezi bobigiramo uruhara nje ndebye nshiga wasanga nk'abanyeshuri twigana niyo basohotse wasanga bagiye gufata ibiyobyabwenge ngo biwongereze ubwenge
cyangwa birabuyobya
ariko ko ndabibona nk'ubwenge buke mbona baba bifitiye nyine ariko nka leta nyine yoshishikariza nk'abigisha nyine bakaza babyigisha mu mashuri babwira abana yuko nyine gufata ibiyobyabwenge ko atari byiza aho byogenda bigabanuka ikintu nje nashaka kukwisabira ari ukuntu nkatwe tuba twarabunze twumvise ku maradiyo avuga ati ko batangiye kubarura impunzi ziri mu mujyi wa Kigali kugira ngo bazabahe cya karata ndangabuhunzi nk'ahantu hasereye aho rikorera yari ahimutse sinzi nkamwe ko mwashobora kuhamenya mukahaturangira
aho HSR yaba irimo kwandikira ubwo ntabwo nahamenya ubu ngubu nzi ko umunyamakuru wacu yari arimo gukurikirana iyo nkuru ubwo rero mu kanya uze kuza gukurikira ushobora kumvamo aho abantu babiyandikishiriza
ego natwe usanga tuba turi nko mu nkengera y'umujyi wa Kigali usanga bitegura kumenya amakuru nk'aya
ubwo nitugira icyo tumenya ibyo aribyo byose nagushishikariza gukurikira nk'iyo nkuru ishobora kunyuraho mu biganiro byacu biri imbere ukumva niba hari ikintu cyihariye bababwira ahantu mushobora kujya kwiyandikishiriza
yego mwamukoze
cyangwa se hagati ahangaha niba hari n'undi muntu uzi uri mu mujyi wa Kigali nawe ukawo mu Burundi nawe uhahungiye cyangwa impunzi kuko ndumva ari impunzi zose baha icyo cyangombwa barimo kwiyandikisha kugira ngo bone icyo cyangombwa ubwo wakwegera n'izindi mpunzi nazo ukabaza ndagushimiye cyane
ariko ndabwe murakoze
none Nancy hari icyo wavuga kuri iki gitekerezo cya Novas
ni igitekerezo cyiza cyerekeranye no kwigisha urubyiruko kugira ngo dute naho tuvana imyumvire idahuyitse iri mu gukoresha ibiyobyabwenge nibyo koko hari ibyo abanyeshuri urubyiruko rubwirana hagati yabo kugira ngo binjize abandi bashya mu gukoresha ibiyobyabwenge, navuga ko ari n'amayeri yo gukoresha ibiyobyabwenge mu rubyiruko bishukana, kumubwira ngo bitera akanyabugabo, ngo bitera ubwenge, ngo iyo wafashe ikiyobyabwenge ngo ntabwo wajya gukora imibare ngo ikunanire, aho birakunanira burundu n'utwumvaga tukagenda. Ibyo rero byose tugenda byashyizwe mu masomo arimo arahabwa abana kugeza mu cyiciro cy'amashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda, biri muri module y'isomo yo kurwanya no gukumira amagambo cyangwa imyitwarire yose yaba ifite aho ihuriye n'ikoreshwa cyangwa n'imyumvire idahwitse ku gikoreshwa cy'ibiyobyabwenge runaka. Ibyo turabizi, twanabishyize muri gahunda yo kwigisha inzego zose, akaba ari n'igitekerezo cyiza tuzakomeza tubyibandaho, dushyireho na za sipoti zitandukanye ahantu hatandukanye aho kugira ngo bumve ko ahubwo bibangize biri icyo bafashe.
Hari aho mwari mwigeze kuvuga ibyerekeranye no kubumbatira cyangwa se kugarura indangagaciro, nagira ngo mutubwire gatoya dusubiye inyuma, hari uburyo mwavugaga ababyeyi baganira mu kagoroba k'ababyeyi, ariko kandi kera abana umwana yari uw'umuryango, ntabwo umuntu umwe gusa mu rugo yabaga ari we umwitayeho, n'umuturanyi yashoboraga kubona umwana w'umuturanyi cyangwa se umuvandimwe yakoze ikosa akamukosora. Ibyo bintu biracyabaho ko numva nabyo byari mu ndangagaciro y'umunyarwanda?
Ibyo bintu bigenda bigabanuka. Nibyo nakubwiraga ngo tugomba kongera tukumva kimwe, buri muntu mukuru akagira uruhare niba nabyita kubumbatira cyangwa gusigasira izo ndangagaciro z'umubyeyi n'umuntu mukuru imbere y'umwana. Nagira umuntu urebera, hari gahunda yigeze kuza tuyita ngo ijisho ry'umuturanyi, kugira ngo umuturanyi nareba ntareberere umwana arimo arangizwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge runaka, habeho kusigasira imyitwarire myiza y'umwana w'umuturanyi. Ntibiranyura ku mwana arimo arakoresha ibiyobyabwenge cyangwa arimo arajyana mu ngeso mbi zindi ziganisha mu biyobyabwenge cyangwa mu kundi kwica urubyiruko areberera. Ibyo bikaba biri mu nshingano y'umuntu mukuru wese mu Rwanda, mu itegeko ry'u Rwanda byo kurwanya no gukumira ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, kandi bikaba byigishwa ahantu hatandukanye, nabibabwiye mu itorero, mu biganiro dutanga mu midugudu, muri gahunda ya Minisiteri y'Umuryango. Ibyo byose nibwira ko nidukomeza tukabiganira tukabivanaho akato, buri mubyeyi akumva ko afite uruhare mu kurwanya imyitwarire mibi yose iganisha mu gukoresha cyangwa gukwirakwiza ibiyobyabwenge, n'ababirimo bazabivamo babonye ko nta mumaro ahubwo ari ugusenya.
Yego, noneho ndabona ikiganiro kigenda kijya ku musozo. Abo tutabashije kwakira telefone zanyu rwose mutubabarire, hari zicamo zigacika, hari n'izita n'abo tuvugisha ntibabashe kutwumva, ariko ndumva abo twa kumwe mwese twabashimira cyane kuba mwagize umwete cyangwa se ubushake bwo gukurikira ikiganiro cya Radio Ijwi ry'Amerika. Mu gusoza, nagira ngo ijambo rya nyuma nk'akanama mwaha abakurikiye ikiganiro, Nancy, mbere yuko dusoza.
Yego, urakoze. Ijambo rya nyuma, haba ari mu Rwanda, haba ari mu bihugu by'ibiyaga bigari byose, icyo inama nabwira abaturage, ababyeyi, ni uko gukumira ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge inshingano ya buri wese. Nta leta yabigiyemo yonyine, ahubwo ni inshingano y'urubyiruko, inshingano y'ababyeyi, inshingano y'abarezi, inshingano z'umutekano w'igihugu, kuko twabonyeko hariho n'ibindi byaha byinshi dufite mu giturage cyangwa mu batuye u Rwanda bishamikiye ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, kandi n'abamaze kubikoresha bagaragaye ibibazo by'ububata, bakihutira kuvuzwa kugira ngo babashe gukomeza
ubuzima hamwe n'abandi.
Reka abaha dusoreza, mbashimire cyane rwose Nancy kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimira n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma Kerina Shua na Inosa Kimenyi. Nshimira namwe mwese mwadukurikiye aho muri hose, ibitekerezo n'inama mwaduhaye ni ingirakamaro. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, ubuzima bwiza kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika.